moɗo e gari kan on kettino habaru sukaɓmator studio kalan goddanta on gecciri mona ko habaruji o aissa madde dammude abdoulmumi fofmo abdoul
jamni alla kay aissa habaruji ɗi e gaddanɗe hettinantoɓe en alal o
nder habaruji ɗiɗi hannde ni en puɗɗo e ton nder département gayato ɗo waɗani sukaɓmator hemre e capanɗe jeetati e jeego ekkintinoje deme kaliji ekkintinoje ɗeedu suudu demal région doso e hawtitade e suudu sawra région endan ka en cigili ɗum nde rewtere pindino meɗen men gaddanai on tariki balkisa garba suka ummatore debbo ñeñuɗo waɗude urdi e turare fina tawa ko ɓannu hana wakkati mumen kadaranai on fijoji men ko coñinol ɓalli bandira ton nder département gaya sukaɓe ummatore hemre e capanɗe jeetati e jeegoɓe gaɗanama ekkintinoje deme kaliji gaɗa kantol deme dungu ɗum ndu suudu remoɓe région doso e hawtidade suudu sawra région endan ka en cigili ɗum
non jaati waɗi aissa hanono adamu kindo kalowo dow inde suudu région remoɓe gaya ton enden ni haaliri ɗum o wi'i duni fa handen ko ekkintinoje ɗe enden duni fa handen balliran sukaɓe ummatore ɗe enden ni keɓa barke demal maɓɓe gal enden ni ɓe kisa duni fa handen ummade yaade leyɗe yaasi en kettino ko fadel alu waddi firta e ɗengal fulfulde
no ekkintino noon dow filla golle deme kaliji gatteɗo nder leydi Niger fuu no foti ley département amin o min keɓi nokkuje sappo e tati to laati nokku fuu sukaɓe ummatore worɓe rewɓe sappo e joyo tawa nder mum e hantode ekkintinol ngol min tawda kena e sukaɓe ummatore hemre e capanɗe jeetato e jeegon rewɓe e worɓe e haala ka kalten ka miɗa tawda e talki maɓɓe kantol jande ekkintino ñande fuu ɓe kokkete talki maɓɓe golle ɗin ɓe gaɗante ɗereji saabu ardiɓe hawsu duuɓi majju ni ko wakkati fuu elatanana sukaɓe ummatore jooɗo wuuro gollude saabu leydi to golle no ɗon no ɓuri jomum yaa leyɗe yasin tefoyde ndegon juuɗe ɓole wartata
banniraw nder dabbune de enda wakkati pewol e hennuno enden ton nder huɓere agada sukaɓe ummatore hewɓe ɓe gaɗa lumako pamaru eɓe cotta kaddule pewol gam ɓe keɓa ɓe kunta ha juuji maɓɓe min kettinoko nime lildome Moussa Mamman ko ɗum firti ɗengal fofulde
do laabi mawɗi ɗi gallure agades no yi'e sukaɓe ummatore no gaɗa yawartaji woɓɓe maɓɓe connatana kolte gere du metoli ko hisintaniɗɗo jangol
kolte pewol kam min connata miɗen coodaɗe keme joyi e woygu min jaaha min connowa min keɓa
seɗɗa
natol dabbune fuu miɗen gara to mawɓe amin min ada kaddule ɗe enden min jaaha min connowa min keɓa seɗɗa dabbude ɗe ni de naati yettore Allah miɗen keɓa
waroɓe no cooda keppata Aboubacar Madu nani ko widoo
majjum
mi fotti ummatore de enden ide tittinkini sanne ide sonna metali ɗi enden mi heɓi ɗum golmi soodi dalila pewol e hendu waɗi metalol no hani neɗɗo sooda ɗum mello ɗo enden agades gam hisinde gite kine noppi e hunduko mum sollaare
gallure agades tawa kenana dambugal tenera ɗum du no wodi baasi ko waddanta har cellal
aissa en gartu dow fina tawa o enden ni hannden nde en daari nder huɓere ñame de enden ni no wodi batu ko fina tawa goɗon ko waɗete batu guduni fa hannden no ɗon no hokke sanne ummatore de du ɓuuri hokkude batu gu enden sembe
nonnon bannira filla kawyawa pati woni aɗa waɗa siri himɓe ladde ko waɗete wakkati dewgal fina tawa gaɗeteɗo balɗe seɗɗa fadde dewgal kin enda haɓɓede ɗum ndugal sembin inde fina tawaji noon min kettino ko bannimi e waddanimi Aminata Aboubacar ko ɗum firti ɗengal fulfulde
ɓe fuu ɓe gattanana kawdule fina tawa leydi Niger e yaade to batu higiɓe ko wi'ete patin kawyawa ɗum du no leydi Nigeria kettundi en ɗum watteno
wallay patin kawyawa heɗe himɓe ladde no ɗum no miccintinan min inniraɓe amin e mamiraɓe amin no ɓe joɗirno ndemmu joni deni minen gaɗa peɗe himɓe ladde to fufina tawaji ɗi kalkata to kerol leñi tawaɓe nder leydi Niger moye fuu e aadaji mum kan hollata
ɓe du beltake sanne e warde
wallay fijo gon alhamdulillah min tolodiri min kolli fina tawaji amin minen belti sanne jaadimin no dewli
e yaade hollugol fina tawa Niger ko wiite patin kawyawa ɗum no waɗa jonde jang e potal yaade nder leñi Niger e ummatore jaman
aisa hande ni der yewtere pindol meden ni en gaddata na tariki Balkisa Garba Bawa suka ummatore juddindo gollirde hore mudum
non non bannira suka ummatore o enda e mo tawra nyanyal wadude urdi immaturare fina tawa ko bannu golle de du hokkimo laalo huntude haajuji makko men kettino ko bannime waddanime hawmo manko no firti dengal fulfulde
Balkisa Garba Bawa o no jango non hitane didabere jande ko jabol itte e jangal to l'école bietedo enam mo Niger o dono jon campani no puddudo wadde turareji fina tawa ko kambe higi ko ngoni e wadde
je suis honoré
mi weltake ko gaddumi balla do fi jehol yeso leydi gollawol wadi mi do watta dane e ummatore tabe tugu do huune warde tan jadam bi bare bari jogon to mauni ko kan ekkit kam golle de do no sonne kema jeego yaago ujinere e kema jeego
Lundu wadi sane lundu dambalaga inni konangan domom.
C'est vraiment une initiative personnelle.
Gonga sigila non mo hore mako illa imo fandi o fuddi gimito no wodi mi wada tokkitagol der ko o watti yesu dum. Imo wodi sigila hore mako hebe o goldi ditta fere ferebe denne mo wodi ko hidi dum o hewto dum.
Elle va relever le défi.
Oduna adi yabande chadale kewde mo sala.
C'est le week-end que je
asawe alal kam mi puri wadde golleji lumaku mi wada goynaki are am do labi internet facebook he ko nandini dudal fudo do whatsapp ni be bindantem nanido koreji am
e yama family aussi
e mo wa isane gadol turareji lobbi
aisa hande har ko darta fijo cionnol balli denda ni sekettino den ko bandi en Habibou Garba waddani en ko firta den gal fulfulde
Latol bal Coupe Leid Afrika ko fuddata jeenay janvier Allah e nyaw coronavirus kesso biyetedo Omicron pelle leede Touba koobe latobe bal no don ngerdina o Coupe Latol bal Leid Afrika ko dubujunaay didi eno gay e didi dum leedi Cameroon no latida e Burkina Faso tol yawunde leedi Senegal alarbo ummoto yaade to latol bal latobe mum bal tato hebata yaade gam Allah e nyaw coronavirus ko woni emu pap Matar Sar Mbaplay Mande e Mam Mamba Tiam Taidu Lady Senegal Sapo Leur Janvier Fi Doita e Zimbabwe Lady Niger Kolob Nigele Kawani Hore Hautade e Didi Chapat e Genai Ndeko Fed Garde National Didi Nogai e Tati AS Don Didi Nogai e Go
Oh men kantane o habruji amen Sapo Matar Metti Kitnaki onketini men Sege Tiro Bodi onkiari Sapo Matar Metti Kitnaki onketini men Sege Tiro Bodi onkiari